kati lwaki nkoowa ng'amaaso gamaze ogirengera. Anzikirize neyongera okukkiriza Katonda alina wantuusiza. Kunukiriza okutuuka mu nsi gye yansuubiza. Kati lwaki nkoowa ng'amaaso gamaze ogirengera.
Nnyimusa erinnya lye,
nnyimusa erinnya lya Katonda alina wantuusiza. Kunukiriza okutuuka mu nsi gye yansuubiza. Kati lwaki nkoowa ng'amaaso gamaze ogirengera.
Waliwo we nnengera we ŋŋenda amaaso ke gabirabye mbikwatako. Nengedde bingi ng'emmunyeenye waggulu bw'atyo bw'akoze era n'aŋŋamba nti byonna binkwasa. Annyimusa nteeka ku ddaala mu biri ebisinga. In a life of excellence. Annyimusa nteeka ku ddaala mu biri ebisinga. In a life of excellence. Kanzikirize neyongera okukkiriza Katonda alina wantuusiza. Kunukiriza okutuuka mu nsi gye yansuubiza. Kati lwaki nkoowa ng'amaaso gamaze ogirengera.
Nnyimusa erinnya lye,
nnyimusa erinnya lya Katonda alina wantuusiza. Kunukiriza okutuuka mu nsi gye yansuubiza. Kati lwaki nkoowa ng'amaaso gamaze ogirengera. Wansi nange nvawo ndya n'abakungu tambula nabo. Abaali bandabirawo mubagambe byakyuka, mubagambe ebyentandikwa byonna nkerabidde. Beegi mbikkudde mpya bwe bannyumba omusingi ndi ku mulala. Baali baavu ebyemabega tonnyumiza guno omusingi mupya. Katonda ataddewo essuula empya mulabe bw'afuga ekintu. Kibukamu ova kumulamwa kkiriza Mukama yakutte. Kanzikirize neyongera okukkiriza Katonda alina wantuusiza. Kunukiriza okutuuka mu nsi gye yansuubiza. Kati lwaki nkoowa ng'amaaso gamaze ogirengera.
Nnyimusa erinnya lye,
nnyimusa erinnya lya Katonda alina wantuusiza. Kunukiriza okutuuka mu nsi gye yansuubiza. Kati lwaki nkoowa ng'amaaso gamaze ogirengera. Akujja ku sitwiti n'akutwala osibira mu lubiri. Yanzija mu ttanuulu mwe nnali nsula kati annengeza bangalo. Ekiki? Bangalo. Ewaffe yali omugagga yakoma kagaali maanyi ga kifuba. Olwonyumye ku mmotoka nga birooto. Gye basinziirako ne boogera ebingi. Ssenyonga talina gy'alaga, ebyo byabwe byakika. Mubagambe basobezza ndi mu kikakati ky'abalangira. Mu bwakabaka bwa Katonda obugagga bwammwe bwange lubeerera. Neyongera okukkiriza Katonda alina wantuusiza. Kunukiriza okutuuka mu nsi gye yansuubiza. Kati lwaki nkoowa ng'amaaso gamaze ogirengera.
Nnyimusa erinnya lye,
nnyimusa erinnya lya Katonda alina wantuusiza. Kunukiriza okutuuka mu nsi gye yansuubiza. Kati lwaki nkoowa ng'amaaso gamaze ogirengera.
Sigenda kukoowa.
Kati lwaki nkoowa ng'amaaso gamaze ogirengera.
Nnengedde gye ndaga.
Kati lwaki nkoowa ng'amaaso gamaze ogirengera.